Sanitize.
Mwingi wothe wa Kenya,
na inyuĩ mwĩ sanitize.